mikwano gwange rina emikwano rina sento rina chimani omulamu kunyumira nange nyabo wenkulabo lorenzi yukira wenali omugaga gani nemikwano kumu nayeno nyabo bera mugezi gezi abantu tobesiga nyo mbakyuka sibesigwa tuwale emikwano kumu naye kibi kye balina oyo kuba mukwano gwo ngero yina kyetaaga kati no nyabo bwaba amaze okukifuna oba bwekimala ne kigwawo nga n'omukwano gw'olubukumye nze naye nafuna essanyu kuba nafuna abasinga Yesu buli kaddabeera nange n'omukwano gwe tegukoma ye mwesigwa nnyo alina omukwano buli kaddabeerawo Yesu n'omukwano gwe tegukoma eŋŋanda zaffe saako emikwano mbakyukakyuka naye mukama atakyuka wanjagala leero n'enkyera bwatyo labayo talikuleka yadde olina ekirwadde nga kikulya oba bwavu buze nandikimiranga ye mukama abeerawo bambi naanyiga emiti megimenyese bakukyaye bonna olina ebiwu mikwano nga twesigangana ngera abagamba wendigwa we baligwa nalina sente nga nabeera balina nga wendya ne balya wamaga obulamu ne bunyuma fe bwe twayoyanga okulya ku kibumba nga tuti sante sente ogikuba egonzaawo nali ndowooza nti omukwano gwe twalina okufa kwe tuli twawula naye bine binsimpewo obugagga bwange mu kaseera akatono nnyo bunabwanula n'emikwano ne gidduka nali sikimanyi munnange ky'obumu bwe twalina abantu sibesigwa mubwe bugagga bwe twalina sente zatugatta ate era ne zitwawula okuva olwo sikyesiga bantu nesiga mukama atakyuka Chuka.